Malibongwe igama lenkosi nako konke ukulunga kwakhe inceba yakhe kakhulu ke ngelizwi lakhe elixabisekileyo elingcwele apho kuhleli kulo lonke icebo loluntu. Kwaye ndiyakholwa ukuba akuzange kwabakho nesithuba sexesha kusukela kudala apho kunothiwa ngokuphindaphindeneyo kuthiwe namhla esi sibhalo sizalisekile phambi kwamehlo enu. Siyakholwa ukuba siphila kwixesha apho isiprofetho sebhayibhile sizaliseka phambi kwamehlo ethu. Ngenyaniso akusadingi uba kutolikwe, kodwa njengoba kuye kwaxelwa amatyeli amaninzi, kwanele ukukubona kuzaliseka nokukubeka kumxholo wako kulungileyo. Sekunjalo ke sivile ukuba hayi wonke umntu uyayikholwa into eshunyayelwayo. Ukholo oluvela ekuveni intshumayelo sisipho sabo bayikholwayo into evakaliswayo ngayo intshumayelo. Alukho ukholo oluvela kuThixo olunokuphila ecaleni kwentshumayelo. Phake kungavela iingcinga zabantu, iimbono zabantu nokuninzi, kodwa sifuna nje thina umanyano kunye noThixo ngako ngalo ukholo luyinyaniso xa sivumela ilizwi ukuba lithethe nathi, ukuba lisenze uba siguqulwe nguwo umoya size sifikele ekuthuleni okugqibeleyo kunye noThixo. Kunintsi okwenzekayo kusamele ukuba kuxoxwe okanye ke ekumele kuthethwe ngako. Ngokukhethekileyo apha kwilizwe lethu kuya kuyo yonke iEurope, kwaye ndiyathemba ukuba ke kumntu ozoba nempembelelo yokuba sinika imfundiso yepolitiki apha, uqinisekileyo elo ayilongxaku. Kodwa xa iminyhadala isenzeka ibe iyinxalenye yesiprofetho seBhayibhile, kumele ke sibhekisele kwezo zinto. Ngaphezu kweminyaka engamashumi amabini ndiye ndaphindaphinda ndicela oko kuza ukwenzeka, ukutsho kuvakaliso loxolo nokunqaba. Ndatsho ngokunjalo ukuba ukuze kwenzeke oku, ukuqhekeka kwezizwe esizweni kumele kufikele esiphelweni. Nonke niyazi nina ebeniphulaphule kuyo yonke le minyaka into ethethiweyo. Andiyazi nokuba thina njengabantu sisodwa nje simema abamelwane bethu kuba bazoba nathi, kube kuzawuthemva koko kungakhathaliseki ukuba sivela koluphi uhlanga, kodwa yonke into izawufincelwa kobukhosi baseRoma obungenayo phambi kwethu. Kwaye ndigqibe nje ukubhalile ethe jikelezayo namhlanje, ndizawuchukumisa kuloo nto ngokukhawuleza. Sithe ngenyaniso kawuba inguqu zisenzeka, sifikele ekupheleni kwemihla. Ndifuna ukubona nje kakuhle ngemihla kaYesu inkosi yethu yayiyiRoma eyayilawula. Ndigqiba uyifunda nje mvanje, ibi bubume baseRoma ingamajoni aseRoma amnxibisa itsaba sameva basibeka phezu kwenkosi yethu. Mele sifanise kimbali kwinto eyenzekayo emva phaya, sibeke izinto kumxholo onguwo. Awu Paulus watheta phambi koFestus uAgripa kwamele uba aziphendulele. Wayevuya uba ummi waseRoma, abanye kwakumele bahlawule kakuhle ngobume, yena wayengummi waseRoma. Kwaye wakungqina oko apha, kwaye ndikutsho oku ukwenza uba kucace ukuba isiprofeto seBhayibhile sinamlando mni na kumaxesha esiphelo nento esayixelayo kwangaphambili. Kwizenzo isahluko samashumi amabini anesibini, Izenzo isahluko samashumi amabini anesibini usuka kumqolo wamashumi amabini anesihlanu ithi, ke kaloku xa bammolulayo ngeentambo, wathi uPawulos kumthetheli khulu obemi khona, kuvumelekini na ukuba nimtyakatye umntu ongumRoma engagwetywanga nokugwetywa?
You can read on if you like, right to the end of the chapter.
Ungaqhubeka ufunde kubuya thanda kude kube sekupheleni kwesahluko. Ngithanda ufunda kusahluko samashumi amabini anesine kwincwadi yeZenzo. Izenzo isahluko samashumi amabini anesibini umqolo wesine nomqolo wesihlanu. Ke ukuze ndingabisa kubambezela ngakumbi, ndiyakubongoza ukuba ukhe usive kancinane ngokuthantamisa kwakho, kuba siyifumene le ndoda isisifo, umphambanisi kuwo onke amaYuda akwelimiweyo, ingumkhokeli walo ihlelo lamaNazarete.
Here is the phrase, throughout the Roman Empire.
Nansi ke le ndima, kulo lonke elamaYuda amiweyo, profeti uDaniel nje basifundile.
And he saw how four powers,
wabona ulwandle olukhulu lugxobhagxobha, wabona amagunya amane ebiza uba ngamarhamnqo engena apha kolu lwandle lukhulu, wabona imbangi yawo wonke amaxesha kude kube yile mini yangoku, imboni kwisiqithi sasePatmos yabona into enye kwisahluko seshumi elinesithathu kwisityhilelo, kuba igunya livuka liphuma elwandle. UThixo soloko wasebenzisa imizekeliso, kwaye kuba sijonga phayana kwi-coat of arm yelizwe, apha kukhona ikhozi, phayana kukhona esinye isilwanyane njengesilwanyane sesihobe sesizwe. Phambi kwesizwe singakubona nangale ndlela ukuba uThixo sebonisile ngemibono into eyayiza ukwenzeka. Imboni phaa kwisiqithi sasePatmos yacacisa ukuba eli gunya lalikho, alabikho, laphinde lavela kwakhona, kwaye livavanya igunya lalo ngokupheleleyo ngokuba irhamnqo ngokwalo lalimnike itlone yakhe. Ndiyazi ukuba kwabaninzi oku kungabonakala ingathi ngumdlalo nje okwethutyana, into engenakwazi ukuyidibanisa, kodwa sukela ngokuba siphila kumaxesha nomngcipheko alolu hlobo, kumele ngokunjalo sibhekisele kuzo ezinto. Sekunjalo ke ndiyazi ukuba bangakhona abantu abatsha kule nto abangazange baliva ilizwi okanye ngenyaniso uvakaliso lwevangeli ngale ndlela. Yeka ke kodwa apho bakhe bava imbono yemfundiso okanye indima yesiprofeto secebo losindiso zishunyayelwa kubo. Kodwa ke sekunjalo, yonke into eBhayibhileni ibalulekile, ayikho into engatsitywa njengokulula okanye ibekelwe bucala. Kakhulu ayinakwenzeka loo nto xa ibhekisele kumhla wethu nesigaba. Kumele nje sifumane ucaca ukuvela kuThixo, kwaye okucaca akuveli kwisihlalo sesikolo esithile. Kumele ukuba sikunikwe ngobabalo ngawo umoya ongcwele ngokuvela elizwini. Emva koko ngenyaniso yiloo meko ukuba sifundiswe nguThixo, sikhokelelwe kwiinkcukacha ezithi ngokulula zibaluleke zisebenze namhla. Njengoba nditshilo, inqaku leli lokuba apha kwisiphakathi saphakathi seEurope igunya lokugqibela lelizwe liyavela, kwaye livela phambi kwamehlo ethu. Ukwahluka kuphelile. Mhla wesithathu ku-Okthobha kweyeDwarha ndiyatsho ngoku njengomJamani, ndiyacela bonke abahlobo bethu mabaqonde ukuba ndiye ndashukunyiswa ezinyembezini, hayi nje imeko enye kodwa zezininzi, ngokuba ndivela kwisukulwana semfazwe. Andinokuyifihla loo nto. Kwakumele ndinxibe isinxibo solutsha bakaHitler phayana kwiminyaka elishumi nesibini, kwaye ndakuba namava ngendima yokugqibela emva kwemfazwe, ndaze ndaba namava ngeyantlukwano eyenzekayo kuqala. Ngokunjalo ndikulandela oko, nditsho ndahambahamba nokuba kuphayana kwizisu zelisizwe, kodwa ndakuva konke okwenzekayo. Indawo embi yileyouba abantu bava ubunzima phayana. Ndifuna bonke abamelwane bethu baqonde ukuba ayikho imfazwe eyawuze iphinde ivele kumhlaba waseJamani. Ndishukunyiswa yinto eyahlukileyo, ukutsho ke ingcinga elandelayo ukuba ngokuvela kulo mhlaba apha okuninzi kuthe kwavela. Imbulisi yaseHail yayibandakanywa neziphathamandla ezikhulu kubantu bethu abasebumelwaneni, nditsho nakwicala lelizwe ngokugqwesileyo ke kubantu bakowethu. Yanga ingaba intando kaThixo ukuba ukupheleliswa kwembuyekezo ekhokela ekubuyiselweni kwimbuyekezo ekupheleleyo nakulungelwano lungcwele lobuKristu bangaphambili. Yanga ukuba kuyayikholisa iNkosi kungaqhubeka ukusuka apha kufikele kulo lonke ilizwe, kuze inkonzo iziswe ebandleni kaThixo ophilileyo ngako konke ukuthembeka nangoko konke ukunyaniseka, ukuze uThixo akwazi ukufumana ilungelo lakhe ebantwini bakhe. Asikhange sifumane umoya wesizwe, kodwa sifumene umoya kaThixo, kwaye siyazi ukuba iNkosi ibiza abantu bayo ukuba baphume umhlambi wayo uhlengiweyo, baphume kulo lonke ilizwe, ilwimi, abantu, isizwe. Ukuqondakaliswa kako oku kuyiyo yonke into ephakathi kwethu namhla. UThixo akacingi ngokwamagama esizwe, ucinga ngoluntu lonke. Ngoko ke wathi kuAbraham, kuwe ziya kusikeleka kuwe zonke izizwe zehlabathi. Kodwa ukuze sasibhalo sizaliseke, lize ithuba elifutshane lembandezelo nokuxinaniso lungeza ukuze luhle phezu kwabo bangahambisaniyo, bangathobeliyo. Konke oku kumele kwenzeke, kwaye ukuze kuvakaliswe kuthiwe uxolo nokunqaba. Asizuya kulo mxholo kwiinkcukacha ezinkulu. Ezinye izinto zizawubhalwa kwiileta ezijikelezayo, kwaye singabuyela kuko kwixesha elizayo. Into eyayindishukumisa kakhulu sekunjalo ke yinyaniso yokuba uThixo unexesha elinzima ngolu hlobo, esenza abantu ukuba bamkholwe. Cinga nje uba uThixo kwa kumele ukuba acenge acele ukuba abantu bamkholwe. Sicinga uThixo ngubani na, kwaye ngubani onelungelo loba akhe athathe nje inkululeko yokubuza azaphose intandabuzo kwinto uThixo ayithethileyo elizwini lakhe. Ndiyakholwa kumele siqaphele ukuba sijongene noThixo ophilileyo ozawuthi ngenyaniso abize lonke uluntu baluphendule kumgwebo wokugqibela. Kweli xesha ke sekunjalo, kwaye oku kungavakala kungaqhelekanga kweli thutyana kuyabonakala okanye ngenyaniso iyiloo meko kuba uThixo usishiyile isigqibo asiyekele ebantwini usukela kwasekuqaleni egadini yase-Edeni. Umntu wayekwazi ukuzikhethela, wayekwazi ukwenza isigqibo. Babenokukholwa okanye bangakholwa, babenokuthobeka okanye bangathobeli, babethobela okanye babe nenkani bakreqe. Kwaye kubonakala kusenjalo kude kube sekupheleni, isikreqo seza ukwahlula kuThixo kwalandela. Ngoko ke umntu wahlulwa kuThixo, wahamba indlela yakhe, kwaye uqhubeke senjenjalo ade afumane indlela, inyaniso kunye nobomi. Mhlawumbi kumele ndicace ngale nto. Ukubulala kwaqala kanye ekuqaleni. UKayini yayingumbulali wokuqala, kwaye kwaqhubeka kwade kwakulo mhla ungikhoyo ngoku. Nabantu ofuna ukubulala uyabulala, nabantu ofuna uba uyaba, nabantu ofuna ukuxoka uyaxoka. Wonke umntu wenza okwakuthandayo, nabantu onqwenela uba aqexeze uyaqexeza. Abantu bacinga uba bangaphumelela kuyo yonke loo nto, emva koko kube khona abo bacinga ukuba ngokufa konke ke kuphelile. Kodwa ayiyo loo meko, bukhona ubomi emva kokufa. Kwaye izibhalo ezingcwele ziyasixelela kuba ingqumbo kaThixo ihleli phezu kwa bonke abangalwamkeliyo ubabalo kuKristu. Ngenyaniso kuqhinile, kubalulekile ukuba abantu bazivumele kuba bahambisane necebo likaThixo ukuze babe namava ngosindiso lwemiphefumlo yabo nokukhululwa kwabo ukuba bahambe jongane nenguquko, umjikelo opheleleyo, bafikele ekukholweni oluphilileyo kuThixo ophilileyo. Sivile sive ilizwi elimangalisayo lokuvula, kodwa kumele ndinyaniseke nje mna ndikhethe izibhalo ezibandakanya okanye ezikhankanya okokuhle kunezo zikhankanya uhlazo. Kodwa kokubini ke kubekwe ngendlela ekumlinganiselo kwizibhalo ezingcwele. Kuzenzo isahluko seshumini esithathu siyafunda babonke babemiselwe ubomi obungunaphakade bakhona. Ngaphambili ke kwincwadi yezenzo siyafunda ukuba isinto enintsi yamakholwa yayintliziyo nye, imphefumlo mnye. Ingcinga yobunye kuKristu yayisele ibonakalisiwe kuthi apha, hayi ingcinga ezahlukileyo nembono, kodwa ingqiqo kaYesu Kristu yayingahlala ngaphakathi kwethu sonke. Nantso ke into ebalulekileyo, ngoba kubhaliwe kwathiwa mayithi le ngqiqo ibe kuni kwale yayikuKristu Yesu. Ndithanda ufunda izibhalo ezimbalwa ukuze uThixo athethe ngokungqalileyo nathi ngalo ilizwi lakhe, emva koko nathi ngokunjalo singamnika iimpendulo zethu. Kusuka kwivangeli kaMarko isahluko sesixhenxe, ndizawufunda umqolo wokugqibela, umqolo wamashumi amathathu anesixhenxe. Marko isahluko sesixhenxe umqolo wamashumi amathathu nesixhenxe. Kwaye ngapha komlinganiselo bamangaliswa besithi uzenze zonke izinto zalunga, wenza kokubini izithulu ukuba zive nezimumu ukuba zithethe. Sigqibo kuthi nje uluntu lahluliwe kuThixo, lwenza ngokuzithandela, likholwa ukuba alidingi kuziphendulela kwabanye. Yeka ke kuThixo. Apha sijongene nomsebenzi wenkosi yethu, nditsho nalapho izimvo zazohlukile, abanye babekholwa, abanye babengakholwa, abanye babesithi zange umntu wathetha ngendlela lo mntu athetha ngayo, abanye bathi unoBeelzebhubhe kwaye kwenzeka ngaye zonke izinto. Izimvo zazisoloko zohlukile kwaye izihlwele zicacisa okungcwele ngokungathi kuvela kutshaba ngokugqwethiweyo ngolo hlobo, ngaphandle uba uThixo usenzela inceba nathi singenzi umgwebo ophosileyo. Kunyanzelekile uba sizihlole izibhalo sifumane impendulo yethu iphayana. Ndithanda ufunda kwindumiso isahluko samashumi amathathu anesithathu. Ndumiso isahluko samashumi amathathu anesithathu umqolo wesithandathu ukuya kushumi elinesibini. Kakuhle kakuhle bendifuna lo mxholo ufundwe kuqala. Indumiso isahluko samashumi amathathu anesithathu umqolo wesithandathu ukuya kushumi elinesibini. Lenzeka ngelizwi likaYehova izulu, umkhosi walo lonke ngomoya womlomo wakhe. Ulobutha njengemfumba amanzi olwandle, ulobeka kovimba amanzi enzonzobila. Malimoyike uYehova lonke ihlabathi, bamhlonele bonke abemi belimiweyo, ngokuba wathetha kwabakho, wawisa umthetho yena gwema. Ngoku sive iingcali neengcaphephe ezininzi abathe babekela bucala izimvo zomdali wehlabathi, bathetha ngobomi obuthe bavela kusuntso oluthile kuthiwa yi-primordial xa bethetha nge-Big Bang. Kodwa ithi ngubani okholwayo namhlanje xa efunda ukuba wathetha kwabakho, wawisa umthetho yena kwema. Ngokungaqhelekanga ke kukhona ngoku inguqu ehambayo eshukumayo ukuba akunakubasamkela imfundiso zikaDarwin, ukuba abanye bathi akunawube kulungile. Ngendlela ethile singafumana ukuba kukhona ubulumko obukhulu emva kwawo konke oko. Bakhona abanye nditsho naphakathi kwezifundiswa abafikela kwiingcinga zabo. Ndiyaqhubeka ndifunda umqolo weshumi. UYehova ulitshitshisile icebo lentlanga, uzalelele iingcinga zezizwe. Icebo likaYehova limi ngonaphakade, iingcinga zentliziyo yakhe kwizizukulwana ngezizukulwana. Nanku ke fika umqolo weshumi nesibini. Hayi uyolo lohlanga oluThixo walo unguYehova lwabantu abanyulileyo baba lilifa kuye. Lukhona lwenyulo engamelwanga uba lijongwe nje ngokungathi kukhetho okuthile, ngathi uThixo ukhetha abathile abanye angabakhethi. Kukhona ulonyulo olusekelezelwe kukwazi ukuxa kwixeli ngaphambili okungcwele. Thixo uyazi ukuba ngubani ozawukholwa, ngubani ongazukholwa, ngubani ozokwamkela, ngubani ongazukwamkela. Ngoko ke wayekwazi ukubhala amagama abo abazawukholwa kuye kwincwadi yobomi, nditsho naphambi kokusekwa kwehlabathi. UThixo wazi konke, ungusomandla, ukho kwiindawo zonke. Lonke uluntu ngoku maliguqe phambi kwakhe, lize linike imbeko into ayenzileyo enzela thina nosindiso lwethu. Sekunjalo ngabo kuphela ke abamkelayo ngenyaniso into uThixo ayikhuphileyo babe nenzuzo kuyo. Malunga nolonyulo ke nokubizwa kuba kuphunywe ngenyaniso ibandla lenkosi ngokupheleleyo, ndithanda ufunda izibhalo ezimbalwa pha kwincwadi imfuduko isahluko seshumi elinethoba, i-Exodus isahluko seshumi elinethoba umqolo wesithathu ukuya kowesithandathu. Exodus isahluko seshumi elinethoba umqolo wesithathu ukuya kowesithandathu. UMoses wenyuka waya kuThixo. UYehova wadanduluka kuye esentabeni apho wathi, yitsho kwindlu kaYakobi uxelele oonyana bakaSirayeli ukuthi, nina niyibonile into endiyenzileyo kumaYiputa ukuba ndanithwala ngamaphiko okhozi ndanizisa kum. Ngoku ke ukuba nithe naliphulaphula okunene izwi lam nawugcina umnqophiso wam noba yinqobo kum kwizizwe zonke kuba ihlabathi lonke lelam, nibe bubukumkani bababingeleli kum nohlanga olungcwele. Ngawo lawo amazwi oya kuwathetha koonyana bakaSirayeli. Ndiyakukholwa njengoba kubhaliwe apha. Ndiyakholwa uba inkosi uThixo uThixo okhoyo emntwini. UThixo okhoyo, ndiyakholwa oku ngokupheleleyo kumakhulu alikhulu, kwiipesenti ezilikhulu. Wathetha kuMoses. Lonke ibandla laliva ilizwi lakhe, lawubona umlilo nokuqhuma kuvela. Kubalulekile apho uba siqaphele ukuba uThixo ukhokhela abangabakhe bazisa kuye ukuze abe nobudlelwane kunye nabo. Sekunjalo ke ngoku ufuna intobeko kwimiyalelo yakhe ukuze umnqophiso awenzileyo kunye nathi ukwazi ukuba ugcinwe ungophulwa. Nibe bubukumkani bababingeleli kum nohlanga olungcwele. Ngaphambi kokuye wathi, ngoku ke ukuba nithe naliphulaphula okunene izwi lam nawugcina umnqophiso wam noba yinqobo kum kwizizwe zonke, ngenyaniso iyilomeko ukuba isenzo sokuqala sokungathobeli kuzisa ukwahluka kokuqala okuphakathi koThixo nabantu. Sonke isenzo sokungathobeli kokubhekisele kuThixo, ukutsho ke elizwini lakhe, kakuhle kakuhle kuyasahlula kuThixo, kwaye kumele sifike kwezo ntetho sinengcinga yoba njengoba kubhaliwe, njengabantwana abathobelayo bakaThixo ngenyaniso. Soloko khona iindidi ezimbini zabantwana abathobelayo nabangathobeliyo. Yiloo nto umpostile uPawulos wabhalayo wathi, ziphatheni njengabantwana bakaThixo abathobekileyo uThixo ufuna ukusenza abantwana abathobekileyo apho azawuvuyiswayo ngabo abo anokubasikelela, abo anokubathemba, hayi abo kumele uba abe nomsindo kubo ekumele abaluleke, kodwa abo anokuthi ngenyaniso abasikelele, abenze ukuba babe yintsikelelo. Kunqophiso mtsha uPetros wathatha le ngcinga wabhala kwincwadi yokuqala kuPetros, incwadi yokuqala kuPetros lesahluko sesibini umqolo wethoba, incwadi yokuqala kaPetros isahluko sesibini umqolo wethoba. Ke nina nisisizukulwane esinyuliweyo, isibingeleli esibukumkani, uhlanga olungcwele, abantu abayinqobo, ukuze nivakalise isidima salo wanibizayo ukuba niphume ebumnyameni ningene kukhanyeni kwakhe okungumangaliso. Enanifudula ningebantu, ke ngoku ningabantu bakaThixo. Enaningenzelwanga nceba, ke ngoku nenzelwe inceba. Apha ayisengobantu njengesizwe ekubhekiselwe kuso, kodwa ngabantu bakaThixo, umhlambi ohlengiweyo. Njengoba uThixo wabizayo kwaphuma wanyula abantu phakathi kwabantu bonke kunqophiso omdala, kunjalo ke nakwesi sithuba somnqophiso omtsha, kumnqophiso omtsha ubiza ibandla phakathi kwabantu bonke iilwimi nezizwe, kwaye eli bandla lenza isibingeleli esisibukumkani, abantu abangcwele bakaThixo uSomandla abahlanguliweyo ngegazi lemvana elaphalala emnqamlezweni eCalvary. Apha siyaxelela ukuba kwixesha enanifudula ningebantu, ke ngoku ningabantu bakaThixo. Enaningenzelwanga nceba, ke ngoku nenzelwe inceba. Kuphela ngabo bathe baba namava ngako oku bathetha ngako. Ubuhle bukaThixo buhleli kwinyaniso yokuba ngenyaniso usigcinele izinto azithembise elizwini lakhe. UThixo ayingoThixo nengcingane nje, kodwa okunjalo uyenza. Sinokuba nayo intlawulelo, ukuxolelo, ubabalo, usindiso. Ngokunjalo umanyano kunye noThixo ngalo ukholo kuYesu Kristu iNkosi yethu. Ngenyaniso kuguqula abantwana babantu babe ngabantwana bakaThixo yinto le iNkosi yethu eyifunayo kuYohane sahluko sesithathu, ngaphandle kokuba omnye uzelwe ngokutsha akanawubona ubukumkani bukaThixo. Se sancamathisela ukubaluleka okukhulu kwinyaniso yokuba ivangeli kaYesu Kristu iNkosi yethu ivakaliswa kule ndawo ngendlela yokuba abantu bangasindiswa. Ukuba bayawukholwa umyalezo kaThixo usindiso ngentliziyo, asinqweneli nje ukuba sishumayele, sinqwenele ukuba sibone kwakhona eluzukweni abo bathe balivile izwi lakhe kwimilebe yethu. Apha siyaxelelwa ukuba ibandla likaThixo philileyo sesisibingelele sibukumkani, esizwe singcwele, abantu abanyulwe njengebango likaThixo ukuba kuvakaliswe iziphumo zalowo osibizileyo basiphume bumnyameni singene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ngemvelo ke umntu nokuba uthe waba nobuqhetseba uyohlulwa kuThixo, wami indlela ephangaleleyo esa entshabalalweni eya ebumnyameni. Kodwa sukela uba isibhalo sifundisa ukuba sasifile ezonweni zethu nasekrexeni, kwaye kuko ke undoqo wemeko yonke ukuba umntu wahluliwe kuThixo akafanga ngokomoya kwenqanaba walahlekelwa yiyo lonke uvakalo lwakhe aze ashukunyiswe avukswe yivangeli kuze aqaphele ukuba ngenyaniso ahluliwe kuThixo kulapho kuphela ubabalo umemelelo lobabalo loxolelwa losindiso lunikwa khona. Uba sikubona oko kuyinyaniso kumele sijonge eluntwini ngokupheleleyo. Bahluliwe kuThixo kodwa bengabenkolo kakhulu. Le nto ifunyanwa kuzo zonke iinkolo, kuyo yonke indawo abantu bayathandaza, kuyo yonke indawo abantu benza amadini, kuyo yonke indawo yonke into iyenzeka ngaphandle kwale uThixo afuna siyenze. Kwaye yiyona nto ibalulekileyo ke leyo uba sizivumele ukuba sibekwe kwicebo loThixo wethu losindiso. Kunceda ntoni ukuba umMuslim uyakholwa ukuba uThixo uzoba nomgwebo agwebe ngobulungisa? Ayincedi loo nto. Kulapho kuphela apho kubaluleke khona kuxa umntu eqaphela ukuba umgwebo awunakumnceda nakanye. Sidinga ubabalo phambi kuba kufika umgwebo, kwaye xa sithe samkela ubabalo lukaThixo ngoku into iNkosi yethu eyithethileyo kuYohane isahluko sesihlanu umqolo wamashumi amabini anesine kuyazaliseka ukuba ngalo ukholo sithe sadlula ekufeni sangena ebomini, sasohluliwe kuThixo kodwa asisekho njalo ngoku ngokuba sithe sazamkelela ngalo ukholo uxolelaniso kunye noThixo oko kwenzekayo kuKristu. Kwaye uxolelo esithe salinikwa uthe ngenyaniso lwabonakaliswa kubo ubomi bethu, kwaye umoya wakhe uthe wangqinelana nomoya wethu ukuba sithe saba ngabantwana bakaThixo. KuTito isahluko sesibini ndithanda ukufunda KuTito isahluko sesibini umqolo weshumi elinanye uya kushumi nesine. KuTito isahluko sesibini umqolo weshumi elinanye kuba lubonakale kubantu bonke ubabalo lukaThixo lulo lusindisayo ulusiqeqesha ukuze sithi sikuncama ukungahloneli iThixo nokukhanuka okokwehlabathi sihlale ngokunesidima nangokubulungisa nangokuhlonela uThixo kweliphakade langoku. Silinde ithemba elinoyolo nembonakalo yobuqaqawuli boThixo omkhulu umsindisi wethu uYesu Kristu owazinikela ngenxa yethu ukuze asikhulule ngokusihlawulela kuko konke ukuxhasa umthetho, azihlambululele abantu abangabakhe abazondelela imisebenzi emihle. Ezi zinto zithethe uvuselele wohlwaye ngawo wonke ummiselo, makungabikho namnye ukudelayo.
proclamation of the gospel may initially provoke contempt until the listeners are seized
uvakaliso lwevangeli kungathi qala kwenze imbambano bathi abaphulaphuli bapheliswe ngamandla evangeli ngamandla kaThixo akhapha uvakaliso lwevangeli babe namava ngawo lamandla njengentlawulelo njengosindiso kulapho kuphela bangavuya khona kwaye bamkele ngovuyo uvakaliso. Kukhona imiqolo kwizibhalo ezingcwele, umzekelo xa uStefano washumayelayo bajixizelisa amazinyo babengakwazi bengafuni ukwamkela oko kwakuvakaliswa kubo njengobagxinisiwe kwangaphambili. Soloko kukhona amaqela amabini, abo bamkelayo nabo bangazange bamkele. Kuphela ngabo bamkelayo into uThixo kwakumele ayinike basikelwa nguye, akwahlukanga namhla. Ubabalo lukaThixo lubonakale kubantu bonke, lubanika usindiso njengoba sifundile. Kodwa usindiso uThixo asinike lona le kumele lwamkele ukuze kubekwe isiphelo kubomi bethu, isiphelo sokunxunguphala kubomi bethu. Apha kubhaliwe ukuba sifundisa kuba siyeke ukungabi nabuThixo, siphile ngokubulungisa ngokuhlonela uThixo kweli hlabathi. Zikhona izibhalo ezixeliweyo ezixela into eyayikho ngaphambili kwinqanaba lokungakholwa nento etyhiliweyo emva koko kwinqanaba lokholo. Lo ubayo makangabiseba njengoba sifunda ngokucacileyo ngoba seefese isahluko sesine ngokunjalo. Ngoku kukhona inguqo kubo ubomi bethu, kwiingqondo zethu, kwiintliziyo zethu nakubo ubomi bethu. UThixo utyhila amandla osindiso, entlawulelo, okuhlaziywa, okuzalwa ukutsha, enguqu kwenziwe umntu omtsha kude kufikele kwintlawulelo epheleleyo yomzimba wethu, ekuguqulweni kwawo eluxhulweni, ekubuyeni kwenkosi yethu ethandekayo umsindisi. Sithe saqinisa ngokupheleleyo kuba uThixo uzawugqiba umsebenzi awuqalileyo. Ngendlela enye sithe saqinisa ukuba xa into izawuphunyeleliswa isiqalo kumele senziwe, isiqalo kunye noThixo ingaba sesakho ngokuhlwa nje, kodwa kwelinye ithuba wonke umntu kumele azi ukuba ngemini ethile uThixo wenza isiqalo kum, wathetha nam ngalo ilizwi lakhe kwaye ndeza kuye ndalandela ubizo awandibiza ngalo kwisithilelo isahluko sokuqala. Isithilelo isahluko sokuqala sifunda umqolo wesihlanu nowesithandathu. Isithilelo isahluko sokuqala umqolo wesihlanu kuya kwesithandathu, indoda kwaThixo ithumela imibuliso yayo izibhale ithi, nakuYesu Kristu olingqina elithembekileyo owamazibulo kubo abafileyo, umphathi wookumkani bomhlaba, kulowo wasithandayo wasikhulula ezonweni zethu ngelile lakhe igazi, wasenza ookumkani nababingeleli kuye uThixo uyise, kuye makubekho uzuko namandla kuse emaphakadini asemaphakadini. Amen. Into esiyifundileyo apha lena, hayi uba uyawukwenza kodwa sele enzile, kukangaphi na sigxininisa sisendlala oku ukuba icebo icala likaThixo intlawulelo yoluntu lonke kuthe kwenzeka kwakanye kubo bonke. Inye kuphela imini yocamagusho phakathi koThixo noluntu, kwaye oko kwenzeka phayana kulaa ntaba iGolgotha. Phayana uThixo wayekuKristu elixolelanisa naye ngokwakhe kuye ihlabathi. Ngoku kuxhomekeke kumntu ngamnye uba uyayamkela na le ntlawulelo aze azalelwe kwicebo likaThixo, azalelwe kwibandla lenkosi. Ngoba isibhalo esingcwele sithi into ezelwe inyama yinyama, kwayinyama negazi azinakubudla ilifa ubukumkani bukaThixo, kodwa into ezelwe ngumoya ingumoya. Emva koku Paulus uyabhala athi kwabaseKorinte isahluko seshumi nesihlanu, akuqali okokomoya kodwa kuqala okwemvelo. Mhlawumbi ke ndingakufunda ukuze sibe nolungelwano olungqaleyo. Kwincwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi nesihlanu umqolo wamashumi ane anesihlanu, ngokunjalo kubhaliwe kwathiwa ukuqala umntu uAdam waba ngumphefumlo odla ubomi, okugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Ke akuqali okomoya, kuqala okwemvelo, kwandule ukuza okomoya. Okuqala umntu uphume emhlabeni ungomhlaba, owesibini umntu inkosi uphume emazulwini. Into ayiyo omhlaba bakwayiyo abomhlaba, kanjalo nento ayiyo osemazulwini bakwayiyo abasemazulwini. Njengokuba sawambathayo umfanekiso womhlaba, siya kuwambatha nomfanekiselo wasemazulwini. Umsebenzi kaThixo ogqibeleleyo nalo elizwi ngokunjalo lingu-ewe lingu-amen. Njengoba sonke singabantu basemhlabeni sikulo mzimba, ngapho uAdam noEfa wakhe wawunxiba, ngokunjalo nathi xa ugqibeleliso lusiza, siyafumana umzimba wovuko njengenkosi yethu umsindisi waba nayo. Siyakwazi oku kakhulu bonke abo bathe baba nathi kanye okanye amatyeli amaninzi kwaSirayeli ngokukhethekileyo eYerusalem. Uvuyo lukhulu emntwini okholwa iBhayibhile ngokuqinisekileyo lelathuba xa omnye eme phambi kwentaba iGolgotha ajonge kancinci ngasenxele ajonge umgama othile ingcwaba apho uKristu wayelaliswe khona. Yabonani ingcwaba alinamntu, akekho apha, kutsho kamnandi phana esilungwini, akekho apha ngokuba uvukile. Kwaye akumelanga nimfune ophilayo kwabafileyo, uvukile. Kwaye sonke siyazi icule elimnandi kaTestegen, uYesu uyaphila nam ndiyaphila, kufa kuphi na intshabalalo yakho. Siyazi ukuba kwawuloyiko lokufa loyisiwe, ngoba ukufa okwako koyisiwe kwa uYesu Kristu wavuka ngomhla wesithathu. Ke kwabo bangekaboni baze baqonde ixesha likaThixo, bakufumana kunzima ukukholwa ngoba konke kuthabatha ixesha elide. Kwaye siyacinga apha ngamazwi uPetros awaxelayo kwisizukulwana sokugqibela, Incwadi yesibini kuPetros isahluko sesithathu. Incwadi yesibini kuPetros isahluko sesithathu, umqolo wesibini. Ukuba niwakhumbule amazwi abethethiwe ngenxa engaphambili ngabaprofeti abangcwele, nawo umthetho wabapostile bethu benkosi uMsindisi. Nikwazi nje oku kuqala ukuba kuya kuza ngemihlo yokugqibela abagxeki behamba ngokwezabo iinkanuko besithi, liphi na kaloku idinga lokufika kwakhe, kuba kuseloko obawo balalayo ukufa izinto zonke zahlala zihleli zinjengokwasekuqalekeni kwendalo. Apha kuhleli ingxaki esentloko apha, abantu abazinto malunga namaxesha kaThixo, mhlawumbi bava ngethuba elithile kuba imini enye kuThixo inje ngeminyaka eliwaka kuthi, kodwa abayiniki ingcinga enabileyo loo nto. Thina singavuya sibe njani kuba thina kwisizukulwana sethu siyakwazi ukujonga ngasemva sibone le nguqu yexesha engcwele apha ukusuka kuAdam kuya kuAbraham, kusuka kuAbraham uya kuKristu ngoku lelinye ithuba leminyaka engamawaka amabini. Ngako oko iminyaka engamawaka amathandathu iyawupheleliswa, kwaye ukwesixhenxe imillennial izawuba yimillennial. Akekho umntu oyazi imini okanye yure, kwaye akubalulekanga oko ukwazi, kodwa kwimiqondiso yexesha singathi ukucacileyo sibone ukuba ngoku siphila kwimihla yokugqibela. Ngokunjalo le ntetho iyafunyanwa pha kumxholo ofundiweyo. Sazi nikwazi oku kuqala, nazi oku kuqala kuba kuya kuza ngemihla yokugqibela. Kukangaphi apho sijongana nale ntetho ethi ekupheleni kwemihla kanye kumaxesha esiphelo kanye kwimihla yokugqibela. Kwaye siyazi kuba oku kubhekisele kwisithuba eso siphila kuso ngoku. Yiloo nto sinikumdla okukhethekileyo ekuzalisekeni kweziprofeto zeBhayibhile kwimihla yethu. Bonke abantu bangazenza impazamo, bangaphazama ukugweba amaxesha, abantu baya bajongele bucala izinto zikaThixo. Kodwa thina xa sithatha ilizwi likaThixo elithe laphenjelelwa ngumoya oyingcwele lidityaniswe kakuhle njengemosaic ngokayisengobantu abenza ubango, kodwa nguThixo othi ngenceba sinike ukukhokhelwa ngalo ilizwi lakhe. Yiloo nto uPetros ebhalile okunjalo, sinelizwi eliqinisekileyo lesiprofetho. Sithe sagxininisa kwixesha nakwakhona kule ndawo ukuba ungxamile nje ngokulula ukuba uThixo athethe. Kubalulekile uba uThixo athethe kutheni sifunde izibhalo ezininzi kangaka, ngenxa yesizathu somphefumlo ukuba bonke abavayo bazi nje ngokulula uThixo uthetha nathi yena ngokwakhe ngelizwi lakhe. Sihlala phambi kwakhe sive amazwi aphuma emlonyeni wakhe, siwavumela ukuba ndlisa ubomi ngaphakathi kwethu ngomoya oyingcwele. Ndithanda ufunda kuDeuteronomy isahluko sesine ngokunjalo nowesixhenxe. Ngoku sifunda iDeuteronomy isahluko sesine ngokufanekiso nje. KuDeuteronomy isahluko sesine umqolo wamashumi amabini. Ke nina unithabathile uYehova wanikhupha kwiziko lesinyithi eyiphutha ukuba nibe ngabantu abalilifa kuye. Njengoko ninjalo namhla, kuqala kwakumele babe yiloo nto baze baba yiyo, ngoku bayiyo. Sasiza ukuba ngabantwana bakaThixo, ngoku singabo. Sasiza uba ngabantu bakaThixo, ngoku singabo abantu bakaThixo. Sasiza uboniswa inceba, ngoku senzelwe inceba. Yonke into esasiyithenjiswe nguThixo ithe ngenyaniso yaba yinyaniso engcwele, kwaye lo mqolo uyasibonisa kuba uThixo uyakuzalisekisa oko akuthembisileyo ukuba sibe ngabantu belifa lakhe, nje ukuba ningabo namhla. Ndithanda ufunda uDeuteronomy isahluko sesixhenxe. KuDeuteronomy isahluko sesixhenxe umqolo wesithandathu kuya kwisibhozo. Ngokuba ningabantu abangcwele kuYehova uThixo wakho, uninyule uYehova uThixo wakho ukuba nibe ngabantu abayinqobo kuye kunabantu bonke bomhlaba abaphezu komhlaba. Akungabuninzi benu kunezinye izizwe zonke, le nto atheni ncanani uYehova waninyula kuba nimbalwa kunezinye izizwe zonke. Kungokunithanda kukaYehova, kungokusigcina kwakhe isifungo abesifungele oyihlo, le nto anikhuphe ngesandla esithenqi uYehova wanikhulula ngentlawulelo endlwini yobukhoboka esandleni sikaFaro ukumkani waseyiphutha.
It is not the merit of any human being, but the grace.
Asisiva sifunde le mibandela ichukumisa inhliziyo yethu. Akukho malunga nobume bomntu kodwa kungobabalo lukaThixo wethu oluthe lwabonakaliswa kuthi. Asikho ngcono mhlawumbi singaphezulu kunabanye abantu apha, sinobungqini obunye emasibunike njengoba sifumana kubhaliwe elizwini likaThixo, ngoba uThixo wayesithanda ngokuba bawenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama unyana wakhe kuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade. UThixo uthe watyhila uthando lwakhe lityhila thina ngalo usindiso. Nabani na ke obekela bucala oluthando lungcwele amkele, nabani wamkela oluthando wamkela usindiso olwenziweyo ngoYesu Kristu uba ngumntu osindisiweyo, umntu oxolelweyo wenkosi, njengoba xeliwe kwangaphambili kuba uThixo uyathembisa aze enze iinzame khona ukuze zonke izithembiso ezingu-ewe ezingu-amen ukuba zizaliseke enyanisweni, ukuba zizaliseke kubomi babo bathe bakholwa ngentliziyo. KuDeuteronomy isahluko seshumi, imiqolo nje embalwana, Deuteronomy Sahlo seshum.
The earth also,
umqolo weshumi nesine.
All that therein is.
Yabona leli ka Yehova uThixo wakho izulu nezulu lamazulu nehlabathi endo zonke ezikhona uYehova wathana nca noyihlo bodwa ukuba abathande wanyula imbewu yabo emva kwabo nina ke ngaphezu kwezizwe zonke njengoko kunjalo namhla. Ngoku kuza kwelona nqaku olubalulekileyo olumalunga nolwanyulo qolweshumi nesithandathu. Yalusani ke inyama yentliziyo yenu, ningabi saba ngabantamo ilukhuni, kuba uYehova uThixo wenu nguThixo woThixo, yena ngunkosi kankosi, nguThixo omkhulu oligorha oyikekayo, ongakhethi buso bamntu, ongamkeli sicengo. Kukangaphi apho sifunda kwizibhalo ezingcwele kuba kuThixo akukho ukukhetha kwabuso bamntu? Apha ukwaluswa kwentliziyo, ukuhlaziywa kwentliziyo kubandakanywa nolwalulo nolwanyulo. Sazi kakuhle imiqolo eyaziwayo kwizibhalo ezingcwele uba kuyenzeka uba ukhokhelwe uphume ushiye kungasemva kwintliziyo yakho. Yiloo nto sifunda kwileta kumaHebhere uba bona abazange baziqaphele iindlela zam, ukukhokhelwa kuphunywe nolwanyulo kumele kukhokhelelwe ekuhlaziweni kwentliziyo. Intliziyo elilitye kumele isuswe kuthi. Intliziyo eva, intliziyo enothando, intliziyo exolelayo, intliziyo emkholisayo uThixo kumele ukuba siyinikwe ngalo ubabalo. Amelanga sithi nje sanyuliwe, kodwa kunjalo kumele kuqinisekiswe kuba iintliziyo zethu zinakuphendula kolonyulo ngovuyo, kwaye kuba singathi ngenyaniso samkele oko sithe sakunikwa ngalo ubabalo nguThixo. Nonke niyazana niqhelene, ewe, nalandima kumaHebhere isahluko sesithathu umzekelo. KumaHebhere isahluko sesithathu indima yesibini kumqolo weshumi, siphinde sifunde umqolo weshumi elinanye neshumi elinesibini. Abazazanga iindlela zam, ngoko ndafunga kwingqumbo yam, ndinengqumbo ndathi unakanye ukuba bokha bangene ekuphumleni kwam. Lumkani bazalwane, hleze kubekho kubani wenu intliziyo engendawo engakholwayo enokumka kuThixo ophilileyo. Manivuselelane imihla ngemihla xa kusathiwa kunamhla, kuze kungabikho mntu kuni wenziwa lukhuni kukulukuhla kwesono. Kuthe ngokulula kwaba yiloo meko usukela kwasekuqaleni, kuba utshaba lwenze izinto zabonakala zisanelisa, ade atsho njengobuqhetseba athi anisayi kufa. Kodwa uThixo ethe, kodwa oku Thixo ayithethile kwenzeka. Namhla mhla nithe nadla ngawo niyakufa. Sakuthetha ngaphambili, sikuthethile ngaphambili ukuba lonke uluntu luye lwahlulwa kuThixo kusukela kuAdam noEva kude kube yile mini yangoku. Uxolelaniso nothixo kwenzeka eGolgotha. Kodwa kumele kwamkelwe umntu abe namava ngako oko. Kungenjalo ingqumbu kathixo nokugwetywa kuyawushiyeka kuphezu kwabantu nabani na onika ingcinga nje koku ngenyaniso ozinika ixesha jonga uba kuthetha ukuthini na ukwahlulwa ngokupheleleyo kuthixo ngonaphakade uzawukhala emphefumlweni wakhe ekhala kuthixo kodwa kulapho ke kuphela xa sithi sishukunyiswe sisuswe kweli nqanaba lifileyo esingaqapheliyo nokuliqaphela ukuba sahlulwe ngonaphakade kuthixo sishukunyiswe ngalo uvakaliso lwevangeli yiloo nto kude kuthiwa yimvuselelo xa ishunyayelwa ivangeli abantu kumele bashukunyiswe bavuke baphaphame ivangeli kumele ize kwaye ithuba umntu othi ngayo imvelo ahlulwe kuthixo oko kubandakanya sonke uyaqaphela ukuba babezelelwe esonweni baze baphile esonweni ngethuba umntu eshukunyiswa ephaphame ngevangeli bayakuqaphela ukulahleka inqanaba labo lokulahleka bekhalela usindiso ngokuvela kwinzulu zeentliziyo zabo nokukhala bathi Nkosi yiba nenceba kum xolela lonke ityala lam nesono ewe yiba nenceba kum ndingumoni. Umoni ngumntu ongakholwayo kuthixo hayi umbulali hayi umhlinzi wabantu hayi umntu owenze noba yintoni. Ngcono ke izibhalo ezingcwele ziyasifundisa ukuba sonke sizalelwe esonweni nabani na oqhubekayo ngokungakholwa ushiyeka esesonweni yiloo nto kutshiwo apha umqolo weshumi nesibini kumayibhele sahlo sesithathu umqolo weshumi nesibini lumkani bazalwane yeze kube kubani kuni ontliziyo ingakholwayo aze amke kuthixo philileyo yintsikelo enjani ukuva ivangeli kaYesu Kristu umyalezo osikhululayo osinika uvuyo inyweba enjani yoba sivunyelwe uba sibe phantsi kokuvakala kwelizwi likaThixo size sive oko uThixo afuna ukusithetha afuna ukusinika. Emva koko kukhona ilizwi elithi namhla xa nitye naliva ilizwi lakhe ningazenzi lukhuni iintliziyo zenu. Kwamkholisa uThixo ukuba asindise abo bakholwayo kuye kuyo inkosi yethu nomsindisi ngako ukuvakaliswa kwevangeli. UPaulus wathi kwabanye ilizwi lomnqamlezo libubudenge kwabatshabalalayo kwabanye lingamandla kaThixo. Izaba yenye okanye ibe yenye kuwo wonke umntu makube kanti siyakhubeka singakholwa sikubona ingathi bubuyatha okanye sivumele ilizwi likaThixo balithethe nathi size elukholweni silamkele size sibe namava ngamandla kaThixo ahamba novakaliso lwevangeli. Namhla into esiyifundayo ndiyakholwa ukuba bekukumarko isahluko sesixenxe yangangenzeka apha wenze zonke izinto zalunga uthe waphilisa abagulayo uthe waxolela izono waze wathi nabani oza kum andiyi kumphosela ngaphandle uzawunika uxolo nokuphumla kuyo imiphefumlo yethu owakusenzela okuhle ngokweenceba zakhe ezikulu nobubele bakhe. Yangangasinceda uba sithi ngenyaniso sibe yinxalenye yeli bandla likhulu likaThixo philileyo lo athe wamnyula njengabantu abangcwele njengokumkani nababingeleli abayakuba naye ngonaphakade. Kuye uThixo wethu othe wasenzela yonke into, othi nangoku kweli xesha lokugqibela lobabalo uvakalisa ubizo lwakhe lokugqibela, kuye mayibe kwimbulelo wenyaniso yokuba usathetha, ukuba usasebenza, ukuba usasibiza ukuba size kuye. Unoyolo lowo omisela namhla bucala yonke into aze kuye ukuze amkele ubabalo lukaThixo njengamava kunye nabo kwindlela abazoyihamba. Sifundile ngabantu bakwaSirayeli, njengoko kunjalo namhlanje nithe naba ngabantu bakhe, yanga kungabonakaliswa namhla ukuba asikhange sive nje isithembiso sokuba ngabantwana bakaThixo okanye sibe ngabantu bakhe, kodwa ukuba sibe njalo namhla ebukhoneni bukaThixo. Kwaye kuyenzeka kuba namava kunye noThixo namhla kule ndawo. Udumo malubekho kwigama lakhe elingcwele. Amen. Masithobeni iintloko zethu, sivale amehlo ethu, sivule iintliziyo zethu. Mhlawumbi ukhona umntu apha ongathanda ukunikela ubomi bakhe enkosini nalonke uvakaliso umnatha uphosiwe. Kumele okunjalo ube khona ukubambisa. Inkosi yathi kuPetros ngela xesha, ndiyakukwenza ukuba ube ngumlobi wabantu. Inkosi ithumela ilizwi layo, ithumela uvakaliso lwevangeli kuthi. Njengoba nditshilo ngoku, umnatha uphosiwe, ukubambisa kuyenzeka. Kubani ozokuzivumela ukuba akhokhelwe enkosini? Kubani olungileyo ukuba mamkele ubakholwe kuye ngaphandle ko ukuba nokodwa? Kubi kunjani kwabo babethwa ziintandabuzo abathandayo ukukholwa bangakwazi mhlawumbi ezi ntandabuzo zithe zatyalwa ngabo bathi bona ngokwabo bangakwazi ukukholwa uba iBhayibhile lilizwi likaThixo? Kodwa namhla ebukoneni benkosi oyinyaniso othembekileyo, masishiye onke amathandabuzo nakonke ukungakholwa emva kwethu, sikholwe ngeentliziyo, sikholwe kuYesu Kristu ukuba ungumsindisi wethu, kwaye kuye uxolelaniso, ewe uxolelaniso lwethu kunye noThixo luthe lwathabatha indawo kwaye wanikela ngegazi lakhe nobomi ukuze kuxolelwe ityala lethu nesono. Yiloo nto uPetros wabhalayo wathi, nithe nahlangulwa, anihlangulwanga ngezinto ezinokonakala ezinjengosilivere negolide, kodwa nihlangulwe ngegazi elixabisekileyo lemvana engenabala. Bathandekayo enkosini, bahlobo, bazalwane noodade kuKristu, sonke kuyawumele sime phambi koThixo, hayi kuphela amalungisa, hayi kuphela awo bakholiweyo. Ngaloo mini anisayi kubuzwa ukuba uyakholwa na kumgobo wokugqibela okanye awukholwa. Abafileyo bawuvuswa. Isitshilelo esahluko samashumi amabini siyafunda ukuba ukufa kwabakhupha abafileyo kulwandle kwabakhupha abafileyo, yonke into yabakhupha abafileyo bonke kwakumele ukuba bamne babonakale phambi komgwebo phambi kwetrone emhlophe. Bahlobo abathandekayo, namhla singafumani ubabalo, sibaleke la mgwebo. Ngako ukukholwa kuYesu Kristu inkosi yethu. Ngoku zonke iintloko zithotyiwe nazo zonke iintliziyo zivuliwe, ndithanda ukubuza njengoba ngamanye amaxesha kusenziwa kwimiphumo xa kuphunyiwe kuyovangelwa, nabana othanda ukubanikela ubomi bakhe kuThixo, phamisa nje isandla sakho ngokukhawuleza uphinde usihlise. Bakhona abantu abanjalo naphakathi kwethu. Enkosi, 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 enkosi. Masithixo akusikelele, enkosi. Masicule sonke ukholwa kuphela. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela. uYesu lapha, uYesu lapha, konke kuyenzeka. uYesu lapha, uYesu lapha, uYesu lapha, konke kuyenzeka. Yesu lapha.
In your name, beloved Lord.
Nkosi ethembekileyo, wena uthe wasikhupha isithembiso sokuba uyawuba khona apho abantu bakho bahlangene khona egameni lakho. Nkosi ethandekayo, uthe kwabonakaliswa kwakhona nakwakhona ukuba wena uthe wangqinela ubukho bakho. Awukhange usikhuphe nje isithembiso, uthe wakuzalisekisa kwakhona nakwakhona. Ukhona namhla ngokunjalo, siyakubulela ngako oko, njengomsindisi, njengomphilisi, njengalowo okuxolela lonke ityala, osusa sonke isono, othe wasusa idonga elisahlulayo, othe wazisuxolelaniso nokuxolelwa, othe wasihlangula kumandla obumnyama, waze wasiguqulela ebukumkanini bonyana wakho othandekayo. Thixo thembekileyo, inyweba enjani yoba sihlangane phambi kobuso bakho, uba sizova ilizwi lakho lingcwele ngembeko, ngenhlonipho, uba sikuthabathele entliziyweni silikholwe. Emva koko sibe namava ngayo intsebenzo yalo njengamandla kaThixo lityhiliwe kwabo bakholwayo. Nkosi ethandekayo, sixolele onke amatyala ethu, gquma zonke izono zethu Nkosi, uhlambulule, ungcwalise, usenze ukuba sibe ngabantu abantliziyo nobomi buthe benziwa butsha ngokwesibhalo esincwadi yesibini kwabaseKorinte isahlulo sesihlanu umqolo weshumi elinethoba, ukuba umntu ukuKristu usisidalwa esitsha, izinto ezindala zidlule, yabonani zisuke zabantsha zonke izinto. Nkosi ethandekayo noThixo, uyawuthi ngenyaniso udale izulu elitsha nomhlaba omtsha, sele ulungise iYerusalem entsha, kwaye ngoku udala abantu abatsha ngawo amandla egazi lakho, ilizwi lakho nomoya wakho oyingcwele, kude kube ngoku kweli thuba. Amandla kaThixo ayatshilwa phakathi kwethu kubo bonke abakholwa ngeentliziyo zabo zonke. Nkosi, ndiyakubulela ngako oku, ngalo ilizwi lakho. Ilizwi lakho alibuyi lilambatha, kodwa liyakuphumelelisa oko ulithume ukuba likwenze. Siyakubulela ngayo yonke into, kubandakanya le nkonzo esithe sakwazi ukuba sichithe bukhoneni bakho. Phakamisela ubuso bakho phezu kwethu, O Thixo, usinike uxolo lwakho nentsikelo yakho, egameni likaYesu elingcwele. Amen.